mapenzi ya ufu. Ukani pati ya wakati, mimi ndakupa fura. Kujaribu tupime. Nika loko 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 kwenye bamba, kuja tu chaza bomba. Loko 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 fofo. Nika loko 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 kwenye bamba, kuja tu chaza bomba. Loko loko loko.